wasema pona mali ukapacha mmebobea kwenye dhambi kama wapumbavu vipofu mzio ijuachia unayoiendea sasa geukeni
Kula jana sanji Tase ukama kawete
Tekese
Tekema matajiri
Matajiri
Mole
ye
Oh,